Imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. mwiriwe neza inshuti muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya 7 Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Urukiko rw'ikirenga mu Rwanda mu cyumweru gishize rwemeje ko Yves Tuyishimire yemerewe kuzungura se wishwe muri genocide. Nyuma y'imyaka asiragira mu nkiko aburana na mwene wabo Asante Job, ashinja kwikubira imitungo ya se Innocent Dusenge. Abavandimwe be barimo Asante nibemeraga ko umusore Tuyishime ari umwana wa nyakwigendera, kandi ko ntacyo akwiye kubona ku mitungo se yasize icungwa n'uwo Asante. Byabaye ngombwa ko urukiko rw'ikirenga rutegeka ko hakorwa ibizamini bya ADN kugira ngo babone ibimenyetso ndangasano. Ibizamini byaje kwemeza bidashidikanywaho ko Tuyishimire koko ari umuhungu wa nyakwigendera Innocent Dusenge. Tuyishimire avuga ko iki kibazo agisangiye n'abandi bana batari bake ubahejejwe mu gihirahiro n'imiryango yabihakanye igamije kubatwara ibyabo. Yves Tuyishimire niwe mutumirwa wacu uyu munsi. Wiriwe neza Yves. Ego, mbere yuko tujya mu kiganiro nyirizina nasabaga ko utwihanganira gato hanyuma tukumvisha abakunzi b'ijwi rya Amerika inkuru y'umunyamakuru wacu yataye kuwa gatanu ubwo urukiko rw'ikirenga rwari rumaze gufata umwanzuro warwo. Ubwo unyihanganire gato.
Kwa gatanu nibwo urukiko rw'ikirenga rwakijije urubanza rw'umusore Tuyishimire Yves waregaga umuryango wa se kumwihakana. Urukiko rw'ikirenga rwategetse ko hakorwa ibizamini bya ADN hakamenyekana ukuri kw'ibivugwa. Umubiri wa Dusenge Innocent ariwe Yves yavugaga ko ari se umubyara wishwe mu gihe cya genocide warataburuwe kugira ngo hamenyekane isano afitanye na Yves Tuyishimire. Urukiko rwanzuye ko rwa Dusenge Innocent wishwe mu gihe cya genocide umuryango wasigaye ukaba waravugaga ko umwana utamuzi. Kuri Tuyishime watsinze urubanza yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko nubwo byaragahinda kongera gutaburura umubyeyi we ariko yishimiye ko byibuze impaka zirangiye.
Bw'inyungu zabo bwite nazi ntabwo uranyemeje njyewe ku giti cyane, ntabwo nifuza ko yakurwa ADN ku mubiri wa papa kumva kandi nk'agashinyaguro, ariko mu rwego rw'ubutabera byabaye ngombwa ko bikorwa, nanjye numva ko bikabikorwe ubutabera bujya ahagaragara. Twabonye serikali ya papa ku munsi wa kabiri laboratoire ayifataho sample yo kujyana muri labo natwe tujyanayo, nanjye nasanze mfite isano na papa nk'uko yari yabivuze n'umuntu kuko ntabwo namwitiraga, ariko kuko bwari amaso yanjye nahana yagukuri nahana yagari ko data atazima. Basanze muje na papa 99% hafi 100%. Uwamakanaga ariwe tante, nawe nasanze mfitanye isano nawe ubwo yari amakanaga akavuga ko ndi umwesikoro. Biranshimishije kuko mbona ubwo butabera kubiba binababaje kubona ubona umubyara uko babanje gutabura.
Tuyishime yemeza ko iki kibazo gisangiye n'abandi bana batari bake ubahejejwe mu gihirahiro n'imiryango yabihakanye igamije kubatwarira ibyabo. Ibuka ivuga ko hari aho usanga ibibazo nk'ibi n'ubwo umunyamabanga nshingwabikorwa wayo yemeza ko bitari ku rugero rukabije. Bwanayishakiye Naftali.
Hari abana barokotse ari batoya barererwa mu miryango rimwe na rimwe bamara gukura umwana yabaza umuryango uwamureze bafitanye n'isano umwana yabaza ati isambu yacu yagarukiraga hehe umwana agatangira kubwirwa amagambo navuga mukomeretsa bakamubwira ko nta sano bafitanye hamwe byagiye bigaragara ariko ku bufatanye n'inzego z'ubuyobozi bimwe bigakemuka abo babyeyi bareraga uwo mwana cyangwa n'undi ashakishije akamenya bagashobora guhuzwa bakaganirizwa abaturanyi b'ababyeyi b'uwo mwana batahaguruka ngo babishimangire babivuge babigaragarize ubuyobozi bikagorana.
Tuyishimire wemejwe n'urukiko ko ari umuhungu wa Gusenga Imusa avuga ko bitari bimworoheye kwerekana ko ari umwana wo muri uwo muryango kuko jenoside yabaye afite imyaka ibiri gusa. Nyina umubyara we yabwiye Radio rya Amerika ko kugeza ubu atiyumvisha uburyo umuryango w'umwana we wamwihakanye kandi umuryango mugari warashize.
Mu by'ukuri njye numvaga ari abantu bazishimira ko nawe ubwe yarokotse umwana kuko famiye yose bari bamaze kwimara byaje kugira ngo rero baratwikata batubwira ko basanze tubishye. Iyo umwana agiye yifuza kumenya aho papa we yashyinguwe baraduhishe baratubwira ko yatwawe n'ikamyo nk'abandi bantu bose yaje kunywa ahantu batazi. Ntabwo byari byoroshye kujya muri izo manza nk'abantu bari muziranye ukumva nta kibazo wari ufitanye nawe ariko noneho abavandimwe be murabisikuru wowe na mama wawe ngo ni imitungo ushaka kandi mu by'ukuri imitungo bari barayigabanye y'ubwayo.
Iki kibazo nubwo kitaragaragara cyane mu nkiko ibuka ivuga ko hari ibisa nk'ibi bibazo ijya ibona ndetse igasaba abantu bagiye bashyira abana mu miryango kugira ubumuntu ntibabihakane. Ive tuyishimira asaba abandi bana bafite ikibazo nk'iki ko bahaguruka bagaharanira uburenganzira bwabo.
Ku bana baduhuje ikibazo icya mbere nuko numva ndashaka gusaba umuryango nyarwanda wose muri rusange bagira ubumuntu nyuma y'imyaka 25 byabakwiye kuba hakiriho abantu bafite umutima w'ubunyamaswa bugeze aho uhakana umwana. Nyuma ko abana twaduje ibibazo ntibahaguruke kandi nsaba n'imiryango y'abacikacumu zoseneje ibuka ntibahaguruke kino kibazo kuko kirahari kiri mu miryango hagati.
Mu myaka ishize kandi leta yari ihagurukiye kugaruza imitungo y'abana b'imfubyi yari yigabijwe n'ababareraga cyangwa abaturanyi babo. Mu gihugu hose habarwaga imitungo y'abana b'imfubyi igera ku 200,000 yatwawe. Ibuka ivuga ko imitungo myinshi imaze kugaruzwa usibye n'ikibazo byayo bikiri mu nkiko. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Arakoze Asumta Kaboyi kuri iyo nkuru yadukoreye ku cyemezo cyafashwe n'urukiko rw'ikirenga rwemeje ko Ive Tuyishimire yemerewe kuzungura se wishwe muri genocide ni nyuma y'imyaka asiragira mu nkiko aburana na mwene wabo Asante Job ashinja kwikubira imitungo ya se Inosa Dusenge. Ive Tuyishimire rero nk'uko narimbi babwiye mu kanya niwe mutumirwa wacu ikaze cyane mu kiganiro muri sana.
Murakoze cyane Eddie.
Yego. Mu magambo make cyane ku bantu badasobanukiwe n'iki kibazo cyawe wagerageza ukakivuga mu magambo make dore ko warumaze imyaka myinshi cyane mu nkiko uburana usaba ko wakwemererwa kugira umutungo cyane cyane mu mitungo yasizwe na so dore ko benshi mu bavandimwe bawe bari barakwihakanye. Tubwire mu magambo make cyane uko urwo rugendo warunyuzemo.
Murakoze cyane kunyakira. Icyo cyanjye ni imyaka 5 cyo mu nkiko cyari cyo nagiye mu rukiko nganutse kugira ngo nandikwe mu bitabo by'irangamimerere nandikwe kuri data nubwo nari mubaruye nk'umwana w'umucikacumu abaga ufite icyemezo kimirwa nk'umwana amurescate aho byatangiye 2014 ubwo twari tumaze imyaka 20 twibuka jenoside yakorewe abatutsi 2014 njyewe rero nakuze nzi abavukanyi ba papa basigayeho umwe twita Sante Jobu undi witwa Anne Marie aherereye mu gihugu cy'Ububiligi Nyirabareba Jacqueline nakuze nzi ko ari bavukana na data banafashaga rimwe na rimwe niyo nabaga nakize mu ishuri ayo wajyaga aza kuja ku ishuri. Nyuma yaho muri 2014 naje gukenera kumenya amateka yanjye mbaza umbyara nimambwira ko data bamujugunye mbaza onke ariwe Accent Job nitaga onke icyo gihe ambira ko natahaza
nive icyo giwa rufite imyaka ingahe
kuri ubu ngiye mfite imyaka 27
eh bivuze ko icyo giwa rufite imyaka 22
nibize exactement none muri 2019 giye kwita cyo 13 ubwo mama yari mu rugo ayamye mu rugo arutse ariko cyumweru byari umunsi wo gusoza icyunamo bamaze kumva itangazo kuri radio itangaza vango umuryango wa kiri igiti papa bamwitaga asikiri igiti ari kubona amazina ye ni gusenga imosa uraza kumwimurira umubiri we bawimurira ku gisozi wumva babikoze ryihisha bari bakiza bingira imenya ko utaragisipa nanjye nari ndi mu bice bya iburasirazuba za rukumberi mama arahamagara aramenyesha abwira ukuntu bigenze kandi yakigiyemo kigabo ndabona abo kwa se batabishaka niyo bagezeho bagurisha umubiri mu gihe cy'imyaka 20 nanjye numva nakababara numva n'abantu bashutse bwa kabiri nagerageje kuza kugira ngo nyoreze icyubahiro data ubwo nahageraga rero hari imitungo ya data yari afite myinshi nyinshi barayigurishije bajyaga nabwirwa abatuye mu giseko mutazane umwana ngo abashe kugira uruhare ku mitungo ya seko na abo bavukana se barimo kuyigurisha ariko simbigemo cyane kuko nabaga numva ko ngewe ubuzima bwanjye bwabwiremera kandi nkagera aho nakwigeza nashingiye ngewe muri uwo munsi wo ku 13 2014 ukwezi kwa kane naje nje aho bari barimo bari bakabuye data nsanga ni mu rugo rwa papa aho papa yatuye i Remera noneho masaha yose nasanga igikorwa cyo gutaburira no kujya gushingura ariko baranyamagana bafata nk'umuntu waje n'imishyitsi ku buryo uyu witwa Christophe Job ubwe nawe yaraje ubwo yandi kuri sekiyo ye ngiye gusezera mu bira papa kuko nibwo nari mubonye n'agahinda kenshi ayubu na mushiki we witwa Nari baraza ati wowe uruwa hehe ko uno kudukereza amasaha yo kujya muri bwiza yageze ndahinda icyenda barewe nabwo ati se ubu muranyirengagejeje akanya ntabwo munzi kandi ati ibyo ntabwo tubizi atubugiye wumva byari gikomeye kindi kiyongereho ubwo njye nayo nje numva nishimiye ko mbonye umubiri wa papa mu bana wundi habaho kutumvikana ariko mu cyubahiro mama umbyara asanga ngo ati nije unyibaje nk'umwana ufite disipline reka tujye gushwana hejuru ya sirikeye reka twishimire ko na data tubonye aho agiye gushyingurwa ubwo njyewe twakoresheje imihango ku gisozi baramushyingura ndaho ngaho ntabwo nahawe uburenganzira n'umwana we wasigaye wenyine ahubwo kuko bari barabikoze rwihisha abari bategura ni umuhango wose nyuma yaho rero iyo naje kugana urwego rwa senerije mbabyizeho icyo cyanjye ndababwira ati njyewe abo kwa data ntabwo barimo kunyemera bageze kunyima umubiri wa papa bageze kuwumisha imyaka 20 baravuga ko abantu bavukana papa njyewe mu wa muntu nabo nimbaga nshaka guhura nabo mu biganiro tutiwe tujya mu manza senerije irabegera irabavugisha ariko yo kugendera honorable chambre arabegera sibakunze yewe inshuti mu bantu bavuka i Nyanza aho papa avuka bavuka i Nyanza nabo siyabashe kunegera mu bantu kiza noneho sinesha ngira inama yambwira ati jya mu rukiko ntutange ikirego niho gutanga imanza zose muri 2014 nanjya mu rukiko rw'ibanze ndatsinda nandika ku mubyeyi wanjye nyuma yaho menyesha abavukanye na papa mu rukiko arayitambamira bavuga ko batamenyesha urubanza icyo n'iki baratambamira igitatira nabwo baraza baratsindwa nyuma yaho bajya muri pejeri mu rukiko rwisumbuye nabwo turamukana yewe bamaze nabo ariko wari uri imbere cyane yari uwitwa Christophe Job ariko aherekejwe na bashiki be nk'uko nari mbazi nari nsanzwe mbazi rero mu rubanza yaje gusubira muri pejeri urubanza yaje kuri tegeko baje guhindukira ahubwo bafata rwa rubanza barugira penali barugira imanabyaha bavuga ko yije ibimenyetso bashingiraho ari impimbano iki n'iki babiganisha mu bugenzacyaha ubugenzacyaha ngenda babwira ati ndisobanura ku buryo nageze aho nkurikiranwa n'inzego z'umutekano basobanura detaye zose ndavuga ati ibyemezo mfite icyemezo cyasaje njye nta cyemezo mfite cy'impimbano urwego rw'ubugenzacyaha rukora iperereza rujya muri sharije sharije yabyemeye ati n'umwana w'umuswe kuko afite umuhiro imyaka itandatu yose ni umuvesite nitwe tumurihira ariko umva byari mu buryo bwo kuyobya ubutabera urubanza rwe rwa penali bageze barushingura babishinguye babonye ko n'ahandi baboneye bahita bagana ku muvunyi rwego rw'umuvunyi bagiye ku rwego rw'umuvunyi nabwo nabo umuvunyi ngo yemeza yuko harimo karengane bo bagashinge yuko na hadi ni yakozwe mu mazo zose zabanjije umuvunyi yandikira ku supreme isa yuko urubanza rwasishwamo mu nyungu gutwa byaga muri ku supreme rero turaburana ndi kubona abunganizi banjye njyewe noneho ko umwunganizi umunyamategeko wabo baburaniraga yavugaga yuko akeneye ko afatwa yadeni akaba icyo kimenyetso cya nyuma kigahagaze ukuri yenda asaba urukiko yuko nubwo ari mu rwego rwo kuwushinyagurira kongera gutabura umubiri wa data byaba ari agahinda bongeye kunera ariko mu rwego rw'ubutabera mu bushishozi bwabo nibo babona ko bikwiriye bizabeho gusa njyewe ndasaba yuko adeni yakuwe ku mubiri wanjye na papa kuko aba ngaba banyihakana sinazi n'isano yabo bose kuba narakuze n'umwana mutoya akangira asigaye abantu bavukana na se ikigo rero byarabyemeje rwariye rufata umwanzuro rwemeza yuko adeni ikorwa akuya adeni eshatu adeni ikorwa ari iyanjye na papa abitwe ko abavandimwe ba papa n'umubiri wa papa nanjye nabo kandi ku rwego rwa senerije senerije ifasha ubutabera kugira ngo butangwe bandikira urwego rushinzwe urwego rwa gisitazi registrasi bayisaba ko hakorwaho adeni byari byoroshye rero kuko kumenya umubiri wa papa bumva ko n'ibyo byuma byisobanuriye kumushingura nari mpagaze aho ngaho nk'umuntu n'undi wese batabaje ubwo rero mu kugerayo nibona ko bagomba kugaragara ya imiziki ishinzwe kuko nabo babayifite barayizana hajyamo n'urwego laboratwari rwa forensic abashefu uturemangingo banapima ibimenyetso umunsi wa mbere twabashije kubona sosiyete ya papa umunsi wa kabiri nibwo twabonye imva tubonamo umusaraba wa data yanashimisha numva ko ku mutima nyuma naruhutse kuba mbashe umusaraba wa papa kuko bari barawuniye bigeze bameze nawe byo gushingura ubwo rero mu gushakisha nibwo byayigoranye bizadufasha mu rwego rw'ubutabera ruhari uhagarariwe n'uwe wari ushoboye muri ku supreme tubona serikeye twese turemeranyaho ariko njyewe ntabwo nayemeranyaga kuko ntabwo nari kwihamya ijana ku ijana kuko atari nanjye wari wanashinguye ariko bo barayemeje bavuga ko ari iyi nawe bazatse kuva bayemeje ifate ifate ya sitampu byari igikorwa kiremereye kongera kubona umubiri wa papa utangiye kubishingura ariko mba byabyakira kuko ni bikomeye ni bikwiye kurwana byo bafata ya sitampu bajya gupima babanje gupima baje kumenyesha urukiko natwe tumenyesha ibisubizo usanga njyewe na data duhuje mirongo icyenda n'icyenda nk'uko mwabyumvise mu nkuru ya mbere hafi ijana ku ijana basanga uwitwa Gasante Job wakomeje kujya imbere mu nkiko ari kumwe n'abashyitsi be basanga njyewe ni ahantu isano ku buryo iki gihe cyo kuba bafitanye isano nawe kigaragara mirongo icyenda na kabiri n'ibindi bice birenga kuko ntabwo mbyibuka neza basanga uwitwa Niyobareba Jacqueline bifitanye isano ubwo ni mutante ubwo ni mama wacu basanga bafitanye isano nawe birenga na mirongo icyenda n'icyenda uwo ni umuntu uhagaraga akavuga ati uyu mwana ni umusukuru undi wa gatatu usigara witwa Anne Marie utuye mu Bubiligi we ntabwo babashije kumfata kuko yari ari hanze y'igihugu bari bategetse ko bafata abo babiri ubwo dusubira mu rukiko tugeraho impaka abunganizi baburaniraga urukote ya divorce yanjye nyine abo ngabo tuburana batangira guhakana ibimenyetso batangira guhakana ibipimo byakozwe n'abahanga kandi cyari ikigo cyizewe cyagiyeho n'igihugu ariko njyewe mbwira urukiko yuko mu bushishozi bwabo aribo bashingira ku bimenyetso kuko ni nabo banasabye adeni sinzi ukuntu bayisabye akaba banayihakana ubwo rero nk'uko mwabyumvise rwafashe umwanya rwasoma rwabasha gutsinda ku by'imitungo rero kuko ari imitungo ya data yari isigaye iyo nzu yari isigaye nababwiye iyo nzu yari isigaye bishobora kugurisha ariko bari baranze kuyigurisha nayo kuko yari ishinguyemo mu biro tw'ubuto urumva ni kubw'amahirwe y'imana kubona byinshi kuri radiyo kubona wese umenya amakuru nagera no kujya njya mu rwego rw'ubutaka hano mu rwanda babandikira bafasha abamera kubiduruka kugira ngo batabigeraho uruhare no kubigurisha ngo numva yuko kuva urukiko rwaratonje yuko nta kindi kihakanye ko undi mwana gusenga misa nk'uko nari nayo igihe n'uko nari nayo iwanyu kuva kera numva ko mu myanzuro y'urukiko bagiye mu kumfite uburenganzira ku mutungo wa data akaba ariyo n'uko ariyo mwanzo yabikije.
Kandi icyo twakwibutsa nuko icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga ni nacyo cyanyuma mu bijyanye no gutabera mu gihugu cy'u Rwanda.
Niko biri kuko narinje urukiko rw'ikirenga n'ikirenga.
Hanyuma utangira wavuze ko nyuma gato ya mutarajya muri izi manza mbere ya 2014 hari ukuntu bagufashaga, bavuze ko Ayubu yajyaga anagira ibyo agufasha mu mashuri, icyo gihe se bagufataga nkana?
Urumva nyuma ya Jenoside hari umutangabuhamya nanashimira cyane kuko ari mu bantu bamagazeho cyane, ariko kuko hari abandi bari bazi ukuri bakanga kujya ahagaze ngo bayivuge. Barinze umuntu kino gihe kubona abantu b'inyangamugayo n'igace uwitwa Nyiribambe mwene umutungo w'abamwe nari mfite uri umuturanyi wari uzi imibereho yanjye uzi no kwa papa bose. Nyuma ya Jenoside rero yazanye uwo witwa Ayubu muri mirongo icyenda na gatanu cumi na gatandatu aramuzana aramunyereka aravuga ati kuko njye nakuye kwa nyogokuru muri ku kicukiro kizwi nka Mirambo, aramunyereka aravuga ati uyu niwe mwana waciye gito asigaye ubunini nanjye aho ngaho turamenyana akiri n'umusore njya kumusura nyine musura nawe nke naba nacize ku ishuri akaza kundi mu bihembo nize guhera mu wa mbere kugeza mu wa gatatu primeri nagenda n'amaguru ariwe wantwaraga, nicyo kintu avuga ngo yigeze kumfashaho. Ariko twaribwira tunavuga no kuri telefoni n'umuhungu kuko rero yabonaga ko nashigukiye imitungo kuko inyinshi bayigurishagamo icyo gihe kuko yabonaga ntacyo bimbwiye abakomeza kumvugisha mu buryo buri nomari n'umukiriya. ariko aho noneho byabuze ngo navuga ngo niko byagiye hanze ni igihe bajyaga kwimira umubiri wa papa kandi babimisha, ubwo nazaga rero igice cyose kijya hanze. Ariko uwitwa Anne Marie uwo mutwe wo mu Bubiligi mbere niwe waherezaga mama kuko yavugaga na mama baravuganaga nabo bavugana nawe n'abantu bakuru n'umubyeyi n'umwana agereye isanzwe uwo nyirabarera nawe mubonye ejo bundi kubera imanza nawe namwumvaga ariko namuzi namubonye aza kundega umuntu
imitungo yasizwe na so bagurishije ndetse cyangwa se indi kiriho yose wari uyizi?
Byinshi ntabwo nari nyinshi, menshi nagiye mbona amakuru ni nka Jenoside abantu bambambwira amakuru yo kutsura shitana kuko nagiye nkaniga mu wa 2010 niga mu kigo cya SS Kagugu ubwo naraje kunsura nk'umunyeshuri dutwaye duhaye hari kimundi kuva cyatu sinibuka neza gusa mama yaje kunsura ngo ati rero abantu bampamagaye bakeneye uko wajya kuwapuresa mu mitungo yose kuko bene se barimo kuyigurisha ariko
Ive telefone ntabwo turimo kukumva neza, sinzi niba hari ukuntu uhinduye aho wavugiraga.
Ubu
turakumva.
Narimo kuvuga ngo imitungo myinshi nagiye nimenya ku makuru y'abantu bazi upapa aho yafite imitungo yose, ariko yose siko nagiye kuyaparisamo cyangwa kuyigaragaramo mu mugiye n'uruhare kuko ngiye kigina nshishikajwe no kwiga no kwitunga no kwibeshaho. ariko aho byananiza agahinda ni igihe numvaga umuntu amwishe umubiri wa data imyaka 20 cya kabiri agambiriye no kugurisha imitungo yose kwa data ngo hazime, niwo navuga ati n'umugabo cyangwa n'umusore ikangwa n'ishema rya papa ntazime nangire noneho mburane uburenganzira bwanjye nagiye n'uburenganzira ku mitungo ya data yaba yasigaye nyinshi yagurishijwe.
Mu kanya ndakira abakunzi b'ijwi rya Amerika nabo benshi bafite ibyo bakubaza, ariko uvuga ko usaba abana bafite ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo guhaguruka bagaharanira uburenganzira bwabo, iki kibazo ni ikibazo usangiye n'abandi bana benshi?
Impamvu navuze kuriya nyuma y'uko ntagerageye mu itangazamakuru wakurikiye ukajya hanze nakiriye amamesaje menshi, nakiriye komantere nyinshi ku mawebusayiti bambwira ati duteye ikigabo ati natwe duteye guhaguruka tuganira uburenganzira, kandi hari n'abandi b'inshuti tuganira bibitije kandi ati njyewe iwacu turanyemera kuri izi ngingo n'izindi ko tubishaka kwiteza imbere kuva bafite icyo kimwe cyo kudahagarara ngo bashikame. Ariyo mpamvu navuga ati n'undi wese ufite icyo gihe uje n'ibyanjye mbaiko akwiye guharanira uburenganzira bwe na kwitana icyo umubyeyi we yamusubiye ko umubyeyi we yazafite kugira ngo abeho nubwo nabashishikarije kugira ngo bumve ko akwiye gutungwa n'ibyabyeyi babo nabo bakwiye kwishaka ibyabo ariko nanone bwanire uwo murage w'ababyeyi bacu
urakoze cyane Ive tuyishimire kuri telefone dufite abakunzi b'ijwi rya Amerika benshi bifuza kugira ibyo bakubaza nabo Abraham urahari
ndahari
uri hehe
ndi mu Rwanda mu karere ka Rundo mu ntara y'Amajyaruguru Shyorongi o Irutonde
ikibazo cya
ikibazo ndi kubaza uwo musore ibizamini bya ADN bikimara gusohoka bikagaragaza ukuri kwe neza birumvikana byaramushimishije ese iyo azatangiza ryari urugamba rwo gutanga abandi ba bwo gutanga inama ku bandi bana bameze nkawe bafite igihirahiro nk'icyo yanyuzemo cyane ko yavuze ko bahari
urakoze Abraham icyo kibazo nizere ko ucyumvishije neza Eve reka dufate na Theogene wirwe Theogene uranyuva
ego ndakumva
uri hehe
ndi Kigali mu cyiciro
ikibazo cyawe
njyewe ntabwo ari ikibazo mfite ahubwo ndashaka kubwira Yves ngo nakomeye muri iki gihe abantu benshi bataye ubumuntu b'inyangamugayo umuntu yifata akihakana umuntu wo mu muryango we ugasanga amufashe nka Rwanda kandi ari amaraso ye byaranguye kumva ngo umwana wamuhinduka uramwihakana uvuga ko nta sano umufitanye ni ibintu bisanga bigahita kandi by'ubunyangamugayo bukeya abantu agakwiye kuba bafite nararebye nsanga ni ibintu bikamaganirwa kure kandi nkabwira Yves ngo nakomere agere ku ruhande kuko yarwanya urugamba bituma n'abandi bari nta ku ruhande nabo basha gutinyuka ngo nzi ko nyuma ye hazavuka abandi nabo bavuga bati dufite ikibazo cyawe kandi ndashima ubutabera bw'u Rwanda ko burenganura abarengana ubwo ni ukuvuga ko Yves ndamushimira cyane kandi ngashimira na Leta y'u Rwanda yamuhaye ubutabera
Yves ku kibazo cya Abraham niba hari gahunda ufite zo kugerageza gutangiza gahunda yo gukangurira abandi bana bafite ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo kugira ngo nabo bahaguruke baharanire uburenganzira bwa
kuri ku kibazo cya Abraham kuri njye kuko nsanzwe muri mwuga wa sinema ngira ndanandika kuri njye numva mfite gahunda yo kwandika igitabo ku buzima bwanjye kuri uru rugendo rwose kuko nize ikiremwamuntu kandi rero twaduje duhuje ikibazo numva ko nta kindi nasaba ko bakwigira inzego z'abacikacumu bakabakora ubuvugizi nawe ubwabo bakiyagukira ku giti cyanjye uretse kuba nazandika igitabo wenda kugira ngo mbatere imbaraga mbashishikarize guharanira uburenganzira bwabo no guharanira umuryango umwe ku babyeyi bavukaho kugira ngo umuryango nawo ukomeze ube uri shiye cyangwa uwe utewe ishema no kuba hari uwarokotse wabavutseho umva ko njyewe ntayindi nashimi baza afite izindi uretse kuzabyandika nabamotiva ariko nabo bakubwira inzego za leta ko ziragufasha kimwe n'iza CNRG ayoje umva ko babavuganira bakabakorera ubuvugizi
Yves gukurikirana imanza nk'izi kujya mu nkiko imyaka irenga itanu gukoresha ibizamini bya ADN ni ibintu bisaba uburyo kandi abana benshi bahura n'ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo si gace baba bafite ubushobozi bwo gushakisha uburyo bwatuma bajya muri izo manza wowe wabigenje ute inama wagira abafite ibibazo nk'ibyawe ariko badafite uburyo n'izi
zivuga nibyo ebyi ibintu birahenze ku bushobozi none byakwikwita ku mwana w'imfubyi udafite hirya na ruguru nagize amahirwe yo nsigara mama mama we wambaye hafi n'inshuti zanjye za hafi na hafi ariko nanone nanjye ubwanjye kuko nari nabanje gushaka ubuzima nk'uko yavuze ko ubundi nari nakoranye umwuka wo kwishakira ubuzima bibeshaho birahenze ariko nagiye mbona ubushobozi buturutse mu bantu batandukanye mu musaza na mama abavukana na mama inshuti zanjye ziri hafi na cyagucisha ubudeko maze n'isano niko n'ifite nda nakazi cyasaputinga imyaka yose nakoreye kuko nta kintu nakoreye ibyo nakoraga byose nabishaga mu Rwanda ngako barwana ari ngako ari inzego za leta zishobora ngako batiyo n'abantu bacyo ari cyakurika
hanyuma ndimo gukora ubushakashatsi kuri iyi dosiye yawe hari inkuru zitandukanye nagiye nsoma hari nyinshi zirimo izigaragaza gusa nk'aho bakwibasira hari abavugaga ko wakoreshaga ibyangombwa by'ibihimbano hari abavuga ko wahinduye amazina kenshi mu ikarita y'irangamuntu muri za batisimu ibintu nk'ibyo ibyo ariko ntabwo byaguciye intege
ibyo sitacyo intege nibyo wabona ngo byaruye urugamba rwo kurwana kugira ngo nucike nabyo nuge no kurirwanirira ibyo nibyo navuga ko bagiye bagahindura bakajyana mu bushinjacyaha bagamije ko ije yafungwa cyangwa urubanza rwapfundikirwa adakwiye kutageze hafi n'ibyo bisanzwe bizanjye n'abasirikare b'abanyamerikani bwabyo itorero ubuyobozi bukuru basohoye akide dura rwakwemeza ko ngira abasijwe aho ngaho ibyapa wambatirishije ibyemezo by'uko n'imbaga bishaje n'amasano n'inzego za leta ati ntacyo biriha ugomba urwego rw'igihugu rwanyishyuriye mwarwegera barwegera nabo rubagaragariza ukuri ku kitandarangamuntu ni kwa kundi nabyita ni tekinike za defanse bashaka gukora wareba umuntu yataye irangamuntu hari umubare wa index number uhinduka izo rangamuntu uko nataye irangamuntu ko index yahindutse nabyishyuye yuko ije yahinduye irangamuntu amazina ibyo yasomye cyangwa ubushakashatsi waba wabonyeho ku byerekeye n'amazina ngo tuyishime tuyishimire n'ibintu ni ereyoso niko kwibutsa kw'imyandikire mu kinyarwanda ubwo ngewe uburyo nakuze urumva nyuma ya jenoside nakuriye kwa nyirukuru nyirukuru akaba yambwiye ati ngo tuyishime noneho mama ati ngewe tuyishime habaho ibyo kuze ko nyuma yaho nanjye kukura ngiye gufatira abantu gusuhuza batiri bayangira iyi kuri kati ya batiye ni ku ikati ya batisi nyuma batijwe nuko niyo yagaragazaga umwirondoro byose ni ingaruka z'amateka kuko nanjye iyo nza kuba ngiye amahirwe ya data tuba kiriho niba kwizeye urebe icyo ari kubaho byarebere z'icyaha byarebere z'inzego zagiye zinyura ko nazo nta hantu bari bashobora gushingira ubwo nabikosozaga rero bo barahindukiye bajya inyuma bamwe bati ni kumbona ariko nshimiye ubutabera yuko bamara ubutabera bw'u Rwanda bwabo
urakoze Yves tuyishime reka dufata abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika duhere kuri Wilson wirwe neza uri hehe
igihugu cy'Ubuhinde
cy'Ubuhinde cy'Uburundi
Ubuhinde
mu wuhe mujyi
Gujarat
kibazo cyawe
ahanini nta kibazo ufite ahubwo ni ukumubwira nashaka kubwira uwo mutumirwa akomeze yihangane kuko ndumva ko yaciye mu buzima bugoye ngira nicyo shikirije cyane cyane kuri iki kibazo cy'uko kenshi imiryango usanga yihakana amaraso yabo ugasanga bihakana abana kandi iyo ugiye kuraba hari n'igihe baba by'ukuri babizi yuko abo bana ari ab'iyo miryango ariko navuga ko ari ibinyamaswa byamaze kuba mu bantu ugasanga umuryango urihakanye umuntu ukihakana umwana bakemera bakamureka akajya kubaho nabi akaba mu buzima bubabaje mu buzima bugoye kandi by'ukuri bazi ko ari umwana wabo rero icyo kibazo cyashikiye Yves n'abandi benshi kirabashikira we niko yagize amahirwe agatunganyirizwa bakabona n'uburyo bwo gukora ayo maegizame y'amadeni hariho benshi usanga ubwo buryo bwo gukoresha amadeni cyangwa gushika ku rugero rw'aho babatumiza adeni bidashoboka ahanini rero nashaka gutera akamo cyane cyane abarundi n'abanyarwanda ndabasaba ko twogaruka ku mico yacu ya kera aho umuntu mu kirundi baravuga ngo umwana si umwe kandi umwana ni uw'igihugu kera abantu barakundana ugasanga mu umwana n'umuryango bamufata nk'itunga ariko kigihe ibintu byarahindutse ahubwo umwana yatari uwawe usanga bamufata nk'imizigo bamufata nk'ikibazo nashaka no kurisabe abantu bagarukane muri uyu mutima w'ubumuntu umutima w'ugukundana kuko urumva ko ari ikibazo kibabaje kigira icyo gisize ibikomere gisiga mu mitima yabo byabaye ko naho yive mumva ariko aravuga uko ndibaza ko hari ibintu byinshi byononekaye yaba mu buzima bwiwe mu myitwarire yiwe no mu kwiyumvira kwiwe kubera ko icyo kibazo yumva ko aba ari ikibazo kigira ingaruka mbi gisiga
Wilson ndagushimiye cyane reka Yves agira icyo avuga kuri ibyo rusorejeho ko ibibazo nk'ibyo hari ibikomere byinshi bisiga ku mwana nka Yves Yves hari icyo uvuga
sinavugaho nk'uko Wilson yabivuze icyo ankunze kwangiza mu mitekerereze no kumva kwemera ugukunda kwemera ko hari umuntu wagukunda kwemera ko niba wiha umuntu w'amaraso akwihakana hari igihe biba bifite noneho undi wo kwinjira we yanyihakanirwa nawe tuyumva ni mu buryo bw'imitekerereze kumva hari aho abantu bakwihakanye ukagira icibwe muri sosiyete ariko nyine nibihagazemo kigabo niko nazi tukagira n'izo mbaraga umuntu agerageza kunyagoka mu buzima usanga n'abandi bose ariko ndemera nawe yuko icyo kibazo nubwo kiba gihari hari ukundi kuntu kikwangiza n'icyo gikomere cyo kubona ufungura imbwa ya papa wawe bwa kangahe wagize kumubura undi akifuza yuko ifungurwa kugira ngo agambire wenda bafite umutima w'undi muntu nubwo njyewe ndanabivuga kenshi n'ejo bundi nongeye kubisobanura mu itangazamakuru nagiye mu rukiko icyo ngambire atari ibintu nagiye mu rukiko ngambire kubona izamushikiraso yanjye n'indondoro wanjye kubona kwanga ku mubyeyi uko njya kuba ari ibintu nshaka ni kubona abirwanirire kuva nyuma ya jenoside ariko nako njye nari nzi ko abantu bafite ubumuntu ibintu na data yabishyize ariko abantu ubwo bumuntu barabutashye banyuka undi mutima kiri maso banyuka nicyo kimwe munana na wese ni uko hari ubuzima buzima bwawe bwaba bw'imitekerereze bwaba muri sosiyete ugashaka kwizera umuntu cyangwa kwizera ikinyamuntu biragoranye ako hamwe n'imana umuntu abishobora
urakoze cyane reka dufate na Ntezimana wiriwe neza
ndirwe mwami wiriwe neza muraho
nawe uri hehe
ndi Kigali mu Rwanda mu karere ka Nyarugenge
ikibazo cyawe
murakoze cyane ndamanga usohoze n'umutumirwa kandi noneho ntabwo ari ikibazo cyane cyane ngiye nari mfite gusa murakoze nari mvuze nti birababaje kubona mu Rwanda dufite abantu bameze nk'abo kuko niba umuntu yaragize ikibazo agahura n'ikibazo muri jenoside agatakaza umubyeyi we uwamusigaye ntabwo yakagombye gukora igikorwa nk'icyo cya kinyamaswa ni ibintu urembye niwe ntangiriro hari benshi buriya nabo baho bagize ikibazo nk'icyo yagize hari ababuze uko bajya kuburana bikarangira imitungo yabo inyazwe burundu icyo rero iyo niyo ntangiriro kugira ngo n'abandi noneho babone ubutabera niba hari abandi bagiye banyambwa imitungo nk'uko y'ababyeyi babo nabo njyewe nasabaga yuko rwose bagakwiye gukurikiranwa kuko ni ibintu bibabaje cyane gusa njye ndashimira n'ubutabera bw'u Rwanda bwakoze akazi katoroshye aho umuntu bajya gupima na kiriya cyuma cyaje cya ADN buriya nabyo ni amahirwe twagize muri iki gihugu biriya nibyo bizajya bikemura ibibazo nyine by'abantu bihakana abantu babo kandi bafitanye isano gusa icyo namubaza ese ni iyihe nama yagira bagenzi be wenda bashobora kuba bafite ibibazo ariko babuze aho babihera babigeza ku nzego zibishinzwe ese ni iki iyo yabona cyakorwa kugira ngo wenda ibyo nabyo wenda niba hari aho byadindiriye bihe batigeze babikurikirana nk'uko nguko bibashe kuba byakurikirana
urakoze cyane Yves gerageza umusubize icyambere ndibaza ko wari wagerageje kugisubiza ariko hari iyindi ngingo yarazanyemo ivuga ati nk'abatangije ibyo bibazo ariko cyangwa se gushaka gukurikirana ukuri ariko bikagira aho bidindira inama wabagira niyi
inama ndinsha umudana atanga ushaka kwigira abo bihakana abantu niba tubabarire ndene 5 na amaraso n'abavandimwe n'abaturanyi n'inshuti bagira ubumuntu kuko kongera gusubira mu rwibutso nta muntu nifuza ngo asubire mu rwibutso ajye gutabura umubyeyi we hejuru y'umuntu agize ubumuntu n'icyo ngicyo aba ari ugushinyagura aba ari ugukongera nabyita no kutaha agaciro uwo mubiri aho ashingiye rero inama yabyo amaraso yabo abana babo abo bavukana bagira ubumuntu cya kabiri inama natanga ni kuri abo ngabo n'abamuje nabo ikibazo sindazi ariko niyo banahari icyo nabwira nibahuka gitwari batwaze nibabegera inzego z'abacikacumurirahari zisanga bidufasha sinejeje nuko babivuze ayemje irahari ibuka irahari jiyaje irahari numva nabo babafasha kubakorerwa ubuvugizi nubwo bihenze nubwo bivuganye ako icyambere ni ukugira izo mbaraga z'umubiri no kubyakira ariko icyambere nandikiye utubiri byose abo badusigaranye abo badufite mu maboko baturera abo tuvukana abo tuvuga ku musozi umwe ntibagire umuntu kuko ibintu ibi ntabwo cyo icyambere ibintu n'ababyeyi bacu babishyize ntibagire umuntu tujyane urukundo dutwazanye mumva icyo kintu kirota ikintu cyose
hanyuma rive ku bijyanye no gutanga amakuru wavuze ko ujya kumenya abavandimwe bawe bwa mbere hari umuntu waruturanye n'umuryango waso cyangwa se waruturanye n'ababyeyi bawe wagiye kubwira data wanyu ko hari umwana ushobora kuba wararokotse icyo gihe uwo muntu ndibaza ko ari we wafunguye iyi nzira wanyuzemo kugira ngo ugere aho ugeze ubu ngubu ariko hari ikibazo nanone gihari gikomeye cyane cy'abantu baza amakuru ariko ntibagire ubwo butwari bwo kuyatanga
ikintu mvuga nicyo abantu n'urugero rwanjye yabafuka yanjye imvukire yanjye abazi data ni benshi ariko siko nababonye bose banyegera ngo bahamye ukuri hari naho nabaga nkeneye umuntu mu rukiko n'umutangabuhamya ariko nabamuzi nabanzi ngo mu ishuti ya papa abanzi ngo uyu ni umuntu uzi amateka yanjye ariko namwegera akeka ariko abamwana we sinjyane mu nkiko atibyo sinaryamo ubwo akanyamaganira kure ku buryo mbonaho navuga gushimira abatanga bamwe banjye yaba uwo nguwo wabaye intwari nabita umurwanashyaka kuko we yaharaniye yuko iyo ari byo yaba usigaye kuri data nageraho nazima kandi ndiho ariko kubera ubumuntu buke ntibabashe kubyumva nababwira abantu baba bazi ukuri mu kintu runaka igihe cyose ukuri nagiye kutazatsinda numva ko baba bikurikiye no ku mateka yacu numva ko bajya bafasha abo bana basigaye bonyine imiryango basigaye yonyine ikeneye amakuru n'urugero njye nigeze gukenera kumenya inshuti za papa kandi nagiye nzibona mu mujyi wa Kigali tugahura mu maresitora ukuntu ziranvuga nanjye nazireba ariko nakwigira ngo nzicare nabo bambwire ibyiza bya papa bambwire ubuzima bwe ntibumenye nimva uburyo yishwe nimva uburyo yabayeho sibabashe kunyumva kandi abo ngabo ntibambwize ko aribo bantu bashobora no kunandira ubuhamya muri izo rubanza ariko sinzi babona niyo mvuga ngo rero abantu nibagire ubutwari kandi bagire n'ubumuntu bagire urukundo ni nako kuri igihe kose twatsinze
hanyuma se Yves ubona ko urugero iki kibazo cyawe gitimutse nyuma y'imyaka 25 jenoside ibaye hari abana benshi bari bato nkawe igihe jenoside yabaga ndetse bamwe bashobora kuba bafite ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo ariko uko imyaka igenda niko n'ibyo bimenyetso bigenda cyangwa se abatangabuhamya bagenda bazimangatanya icyo gihe ubona abana batarakemurirwa ibibazo byabo bitazabagora cyane cyane kubona abantu bemeza ibyo bavuga
icyo kibazo cyo uko imyaka igenda n'abantu barasaza n'abantu bagenda kandi basigaye bakeya ni ikintu kigoranye ku buryo kiri kompike no kubyumva nawe kubyumva kiri kompike kubona uko imyaka izagenda iza uzaba ubashe kugira imbaraga n'izina agize ashobora kuzagira ugasanga ku musozi avukaho cyangwa abaturanyi
Kadufate abandi bakunzi bijwi rya Amerika Jean Longwirwe.
Ndere neza.
Uri hehe?
Ndere abita kumukuru.
Ikibazo cyane.
Ikibazo cyane wenda nabanze namushimira.
Narakumva.
Kuko yarwanye rugamba kandi yaharanira uburenganzira bwe kugira ngo abashe kugera kuri ibyo byose. Ariko umutubazo nka tubiri namwibarije. Ese ubushobozi bwo kujya mu nkiko yaba yarabukuye hehe, yaba ari umuntu wamufashije, ese ubutabera bwo yababona bwaba bwaramubaniye gute? Kandi kabazo namwibariza, ese imiryango yamwihakanye ubu babanye bate, bameranye gute? Nizihe communication bafitanye? Ese mu gihe kizaza bwo bazabameranye gute? Yaba yarababariye cyangwa se yaba yariyakiye? Murakoze, ibibazo byanjye byari by'Uwiteka bicaho.
Urakoze cyane. Reka dufate na Joseph. Joseph wiriwe.
Mwiriwe dirwema.
Na mahoro.
Amahoro.
Ikibazo cyane.
Banza ndamukije umutumire.
Arakumva yive.
Rwose umumbwire uti arakwihanganishije, uti komera muri urwo rugendo wagize.
Hari ikibazo
namubwira nti ndazakumubaza, ariko mbanze kumubwira rwose ko ufatiye ko abantu b'iki gihe ku bukunzi bw'ibintu byabateje ubuhemu. Ese ni iki abwira abo bantu baninze bamwihakana kugeza iyo yose ajya mu nkiko? Ese yiteguye ko yazabegera bakamusaba imbabazi, cyangwa se azabireka gutyo gusa? Murakoze akabazo kanjye karasa.
Murakoze cyane Joseph. Ive, icyo kibazo cya Joseph ndibaza ko gifitanye isano n'icya kabiri cya Jean Long.
Yes. Kamere kwizi ngiki cyane ba ku mibanire yanjye naho kuba ndiho mudagumana persona cyanjye, ngiye kuvuga ngo ndabakiriye akakanya nabangiye kuba injyanye cyangwa ipokrite, wenda afiyani zizafata, wenda zizatubonaho umutimawako ngiye ku mutima wanjye, numva mbasabira ngo mbasaba imbabazi ku Mana kuko ndi umwemeramana ndi umukristu. Ikindi kandi nanubwo ntabwo nabashimiye umutima kuko iyo umuntu akwiye akaba amufitanye amaraso, afite abana, akangaje ya famiye mu rubanza nk'uru, abo bana b'ababyara banjye urumva nabo usubiza ibyo yabaremye n'usubiza ibyo yabakubwiye, nanone kandi unamugendera ukuri kuko ntabwo bari umuntu ukwifuriza ineza. Ku kibazo kindi cy'ubuvandimwe ntabwo nibuka izina rye.
Jean Long.
Ndaje ku kintu cy'ubushobozi aho nabukuye, urumva njyewe nari mfite sapoti wenda yuko mfite akazi kizi nakoraga nakoraga mu mwuga wa sinema, ariko ntabwo ari wari unumve cyane. Nakoraga mu kigo nakoraga mu bya arshize, ariho nabonaga uwo mushahara, ariko nanone famiye mvukamo kuri mama bambaye hafi yuko hejuru nagize amahirwe yo gusiga na mama mba hafi, kuko nta wundi muryango nari mfite, numva afite umuryango cyane wakomeje kumuha urukundo cyane n'ubutabera. Nshimira ubutabera, ngo niho gushimira ubutabera byose by'umwihariko urukiko rw'ikirenga ko rwagaragaje ukuri, rwamaye ubutabera cyumwaranye natsi bonye nigeze mbesha ubutabera, nubwo bo bagiye bagunganisha inzego za leta mu rwego rwo kubabisha amakuru kandi baza ukuri kubyona mu rubanza rwanjye niba mwaka ukurikiye aho nagiye na Jeremosiyo mu kuburana nasaba ubutabera ko ubundi bakwiye kubakurikirana, kuko niba umuntu azi ukuri akageza aho yemera yuko tujya mu mva umuntu yaba afite undi mugambi, ariko ibyo ni iby'amategeko, sinabona undi mwanya wo kujya mu nkiko n'iki kuko ubutabera nabubonye. kumbuza utere bwa nagara n'ishimwe cyane cy'umuntu
cyangwa urakoze cyane mu nkuru twahitishije mama wawe yumvikanye afite agahinda cyane ariko nanone asa nkuruhutse aho yagize ati byari bibabaje cyane kumva abantu bakwita umweskoro bita umwana wawe umweskoro mama wawe akimara kumva imikirize y'urubanza yabyakiriye ate
narishimye nuko ngiye wenda bwanyu no gutanga interview nuko ishimo bwanyu kuko byari agahinda kuri jyewe ariko ari n'ibyishimo kuko yatekerezaga ibyo naharaniye mbibonye bitakagombye guca muri zino nzira ariko mama ku giti cye arishimye kuko urumva igisebo nagendanaga muri sosiyete hari aho nagendaga ugasanga barangirana inzara ubwo niwende nino wenda ngo ngiye no kwibuka aho data avuka ugasanga aho inyanzara abandi bakanya inzara ariko bazi ukuri nyuma yuko mama nawe mpamvu yavuze ngo aruhutse nuko ni ibintu biremereje imyaka itanu uburana ukuri kuzi ariko abantu batashaka kukumva APC ku myaka yanjye nk'umwana wenda sindi ndi umwana mu myaka ariko wenda hari aho umuntu aba atangiye gukora ariko ugasanga winjiye mu manza ukiri mutoya bitagakwiriye atari ayandi mashuti yakoze atari ibindi atari ikindi kibazo yakoze ahubwo ari abantu cyangwa abantu runaka batifuza ukuri cyangwa batakwifuza umva ko ikintu cyamuhukije ni ukumva umwana we imanza yagiyemo azivuyemo amahoro dore ko nama ntabwo mama ntabwo yamwifuzaga yuko njya mu manza nk'umubyeyi ntabwo yifuzaga yuko njya kubona kano kababaro kanjye yakomeje kumprotekitinga nk'umubyeyi kugira ngo ariko tubiganiraho bifata umwanya turabyemeranya mu gihe ko rwose ngiye gutangira urugendo rwanjye rw'urubanza nanjye tuzakora hafi n'umwana wanjye w'imfura kandi hamwe n'imana izatuganiriza aho ngaho niyo mpamvu bumvise biruhukije kuko byari biremereye
hanyuma yive urukiko rwamaze kwemeza ko uri umwana wa inosa gusenga inosa kandi muri iki kiganiro watubwiye ko mbere yuko utangira cyangwa se ujya mu nkiko hari imitungo yanyu myinshi yari imaze kugurishwa ese waba uteganya kujya mu nkiko kugira ngo iyo mitungo yagurishijwe muyisubira
kuko ubu ngubu umwihariko nyuma y'iyo myanzuro y'urukiko rw'ikirenga ndasaba inzego z'ibanze zirebwa n'ikindi cyemezo cy'urukiko zirebwa n'ikindi cyemezo cyanjye ko zafasha zigashyira mu bikorwa iby'imyanzuro y'urukiko bivuga numva ko ngo nawe ukwiye kugira uburenganzira ku mitungo ya data kuko abayifite siho banjye siho bazungura ba data kandi nubwo batananyishuzaga ariko numva ko inzego za leta zizamfasha ndabyizeye ko zabafasha gushyira mu myanzuro y'urukiko rw'ikirenga
urakoze cyane iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga turi kumwe na Yves Tuyishimire uyu rukiko rukaba rwaremeje ko azungura se wishwe muri jenoside ni nyuma y'imyaka asiragira mu nkiko aburana na mwene wabo ashinja kwikubira imitungo ya se abavandimwe be bari baramwihakanye bavuga ko uyu mwana nta sano afitanye na nyakwigendera se Ive mu kanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro nk'amasomo wakuye muri uru rugendo wasangiza abumva ijwi rya Amerika cyangwa se n'abandi bashobora kuba bahuje ibibazo nawe ni nka yayo
ubu ya mbere nakuyemo ni ukwigikira n'umuntu cya kabiri ni uguharanira ukuri udacika intege cya gatatu ni ukumva ko ukwiye guharanira umurage w'umubyeyi wawe kandi irindi somo numva nakuyemo ni ukugira ubumuntu wenda njyewe nshobora kuba nibwira ko mbufite ko yarushijeho kumva yuko ngomba kugira ubuntu burushijeho ikindi numva kandi gukora mbere ku musozo ntabwo nawe gushimira inzego zose zamfashije iz'ubutabera z'abacikacumu batureberera n'imiryango iturengera inyungu zacu ko navuga yaba yose nereje kuba yakoze ubuvugizi akabasha gukorwa den ku muriro wa d data yabigoranye kongera gufungura inda ndashimira ibyo ubutabera bwose naciyemo kuva mu ibanze kugera mu ngengacyaha kugera muri izo zitwa gafeg icyo divayisi kiriho ko nageze naho naho nshamutse igihe ariho naho bagiye gushakira ko izo ariho bamufungira cyangwa ubuzima bwe bwarangiraho bashima ko bose bamaze kugeza ubutabera bw'u Rwanda bashimira kandi nshimira cyane cyane n'umuryango wanjye mama wambaye hasi kuko ubu ntabwo bigeze bamwihakana bambaye urukundo burafite ubwo bumuntu.
Ubwo u Rwanda ruzaba rwibuka ku nshuro ya 26 jenoside yakorewe abatutsi, ese icyo gihe ni wowe uzategura imihango yo kwibuka so?
Ibyo byifuza kandi nako bizanagenda, numva ko nanjye numva nzibuka data mu nzu nifuza, numva ko amagana muri izi abantu bose bandi bamwe umusozi bandi bamwe mu isukuru bandi n'umugenzi numva ko aho data nawe ashobora kwishimira icyo gihugu aho ngeze ndwanira ishema ndwanira kutazina kwe numva ko izi na 2020 nanjye nzibuka n'abandi bantu nzibuka n'abandi bana fata igihe cyo kwibuka data.
Aho so ari ni iki wamubwira?
Biragoranye ariko izaba namubwira ndamushimira ko yabaye sheri yanjye, ndamushimira ko mu gihe yari akiriho atabicwa yabaye umubyeyi nawe akaba umugabo, ni ubutumwa butinjira bumva yari umugabo urwanya ukuri nawe kandi uharanira kubaho neza nk'uko urangije giharanira cyo namubwira cyo ingitse imbabaje abavukanye be nabo yigeze ansigira ntabwo yigeze abansigira kuko nawe nabonye gusa nemera ko nawe aho ari yishimiye urwego ndiho kandi yishimiye nagiye n'ibyemezo byose kandi namukunda nubwo nabashije kumubona mukurikira.
Yves tuyishimire, ndagushimiye cyane kubw'ubutwari bwawe no kwihangana n'iyo nkuru y'icyizere usangije abakunzi b'ijwi rya Amerika. Kwifuriza amahoro n'amahirwe kandi wakoze cyane. Arakoze Yves tuyishimire, nshimire namwe bakunzi b'ijwi rya Amerika mwagize uruhare muri iki kiganiro, nshimire engineer Peter Handley wadufashije kucyegeranya, na Fatuma Alimasi Kalala wari ukiyoboye muri studio ya karindwi hano i Washington DC, mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe.
Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yabaye igisubizo cyacu. Yaratanze ijambo abarundi turi ruhusa mu gushyikiriza icyo tubona yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Abakozi b'akarorero batanga